ebigambo by'abatesi bingi nkusaba mukwano tobula
tobula
negosinga kabina nawoza nti fesi gye bafa
mugye bafa
ate nabogera batitizi fokasi mukwano tobatya
tobatya
bobamanyi mubazi yewata fe ku magezi kwetulya
kwetulya
tebakusuza kayanziko bobamale balonde tebavuluga ekyo kyolina ng'ate nabo tebakirina
bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tukasukira ebigambo tulibizimbamu olutindo bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tusigako ebisoto tulibisimako ebimuli
balaba bangi bafa ku bubina
senfa kiri ekiri munda
balaba bangi bafa ku mafiga
senfa kiri ekiri munda
mpisa n'akawongo mukwano kyekyo nakuba mubiza ya bulamu ng'omukwano kyekyo abafuwendere tebamanyi nakyoli bigambo byabalya mmere boogere bakowe wamani mu mucyuzi gonkusaba nti tebakusubya
tebakusubya
buli muntu abe ku nnyanya ze tezivunda nonenya
tezivunda nonenya
ab'ebigambo babaawo naye ng'era naffe wetuli
naffe wetuli
twabasomako mu bitabo kuviira eri
Yesu gye yava
tebakusuza kayanziko bobamale balonde tebavuluga ekyo kyolina ng'ate nabo tebakirina
bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tukasukira ebigambo tulibizimbamu olutindo bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tusigako ebisoto tulibisimako ebimuli
balaba bangi bafa ku bubina
senfa kiri ekiri munda
balaba bangi bafa ku mafiga
senfa kiri ekiri munda
kubogere tebalaba kyetulaba ekamiliyoni awo eyabaleka bogere kasita tebituka ewizomanizaawo weyabaleka
bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tukasukira ebigambo tulibizimbamu olutindo bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tusigako ebisoto tulibisimbako ebimuli